Dumelang.
Moagisane wa ga Koko o na le bothata jwa ntlwana boithuso e e tletseng. Nyaa tota ga go a siama. Mme gone a o a itse gore ke eng? Nkoko o itse gore go na le ditsela tse di farologaneng tsa go dira seo.
Yei!
Ka re Nkoko ke motho yo o botlhale. O a itse gore seretse sa mantle se tletse megare. Mme balotsananyana bao ba ka gobatsa pholo ya rona. Jaanong fa go tla mo go mekamekaneng le ntlwana thusetso e e tletseng, Nkoko o itse sengwe le sengwe. O bolelela moagisane wa gage gore ba ka dira gore mmasepa a agelele mantle mo ntlwana thusetsong ya bone kgotsa ba purusetse ntlwana ya bone ya boithusetso kwa mosimeng o mošwa ka bo bone. A re ebile o ka boloka madi o bo o aga ntlwana thusetso e ntšha jaaka a dirile. Nkoko ke ene o go iwang kwa go ene go bona dikgakololo ka dilo tseno. Badirisi ba ba ntshediwang mantle mo matlwana boithusetso ba tshwanetse go tlhomamisa gore bageledi ba tshwara seretse sa mantle ka tsela e e sireletsegileng, ba seke ba tsholola sepe ka kopo. Kana ebile go ama pholo le tshireletso ya botlhe. Tsena mo website eteng ya DWS go bona tshedimosetso. Gopola, kgalalo leswe ke tiro ya mongwe le mongwe.